Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talata 16 lewru fevri hitan 2026. Sakrab to ngondom hedaade hejuj amen dile lende mangal non wakat jon on fumen calmini am sanne. Kanaake leedi Niger an wonno leedi Algeria dawol kanaake leedi Nigeria de ndudo leedi kanyum ka halaji kewdi wadde mudum de leedi amen di ana wawi milere wiide gullidal hakkune leedi kany e leedel kawtudel gubal ayesngal waram fuddude na on robbe daade faamu e journal amengal hubugol lumo medina qura na way latal sababu beedo kolantereji di himbelbe hasindine e mudum sanne cogguji mudum na worobbe daade faamu seeda do journal amengal sakara no semi kabaruji min jogani on ma kiide hande bismillah modom e hedaade dum président leydi Niger général Abdourahman Tchiani ana wonno leydi Algérie alam sappo e joyi yaade altinere sappo e jeegom lewru février bettiino kananke leydi Algérie kanyum e ministre mo hewbe kanyum e yotti leydi Algérie goldo dawol ka hejaabe leydi Burkina Faso ardike mo e goldo dawol yaade Alger ana heba lebbi kewdi jom leydele didi kortube le gubal ayes ngal kanyum ka metti ana wonno hakkune mo em e leydi Algérie tiagal ko be kolti wiide leydi Algérie sammini di worgal ngal patem leedi amende kabotobe de goldo dawol yaade de leng Alger le capital leedi Algérie be do yimbel ana holita wiide golidal warfa fudda hakkune ndi leedi kanye e gube kawrtube leede kawrtube le gubal ayes ngal le nyalom hande ona docteur Ousmane Ben Bamba yo dunki andal ko baroji bili di e golidal hakkune leedel gondal adna Allah wonko Ousmane Nyalibou landondir e makko kedem.
Le Niger entretient
Niger no andirin don ni an gollida e leedde de herodir gonde le sahel ngel nenno de darnde tawede hakkundere an waawi wadde fa laato kedjalo hala jabanaade e de gel didi sinya jeewi no leedi ndi wore nyufde basi hakkunde bamako e Alji wadandu nafa leedi Niger nenno koni hakkunde mabbe handan fa wi do kabaru gollidal bangal denago golleful do majjun nyame an waawi darade darnde monde ya fininde kaltidal wana kedjado kaltidal kollitaado ka wadrando le chunchunka tidal gonda hakkunde mali e Algérie on fawi do kabaruji tiddi hono dartugol jam haybugol gubbe jogide kaborde won le sahangal e yingodu bangal parle di watta koyde modon do kabaru leedi gondi
bilateral classique
fed ne noddirta comité international de la croix rouge ana anni wattude ko wattudo milliardji chapantati e tati cefa ele golleji bilide himme yurmere le leedi amende hitan hikkanom holitiri wiide hejaado ndedo fedde le leedi amende talatande yeso himbe nantinobe kabaruji di fanangal o fana wodo golle ka ele wima ko yo humpintinde nantinobe kabaruji di dimma daraji mabbe di darne mudum le hitan 2025 kan e fecitide mabbe ko be anni wadde le hitan 2026 Nicolas Lambert kan woni kayaro ndedo fedde wonko Mohamed Baba kunta landondire e makko kede Ousmane Nyalibou.
Objectif pour 2026 c'est de continuer
fanda 2026 yo jokkinde golle fa hande dabareji men jogoni malidi men jokkinta on wiide meden jogi pelle jodiide motti tumbutu e gaawo biro amen heddoto du kidal e menaka danyan gubal daranigal kabaru yogaaji kasindinaade le balerindi do imadara koraroz mali jawdi dimin kan gollirinde anawara yarangaaji chapantati e tati sefa on buiteke le teme derefu sapo e joyi ko anditi dal ngon hande le adnaaru ndu ko lati fu golle mon anam mede mila jawdi ndi wadan fa kabaru ci kewdi darane latake du sababu dartude kabaru yogaaji beedude tinnare wallude e renude himbe hebbe caddele sabe basi ci gondi le malidi
pinas goto patudo direye urdo lamu muttika yolike ele mayon noddirta lac debo dum wadi jamma alam sappo e jeegom lewru fevrier hitan 2026 to yimbel sappo e jeegom kanyum en woni ko yaltinali hem hultamadu wiide bonandaji kewdi kanyum ka yubbinama wadi tomdu non holitiri wiide kabaru kebar urde tondi odo pinas kanyum ka yola gol mudum kayo sabi kini mudi matitedi wakati chakitidi do mayon go horongoji de ana wondi jukitadi
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lumo medina kuraka yite nati e mudum jamma'a jamma sappo e joyi lewru fevrier tan 2026 don lati ke sababu bonandaji kewdi le on do nokkunam holitiri wiide julabe gombe tombe be koliti wiide ko be jogi hono ngureji kanko ko nande mudum fu summi fa lati njon chondi ha fewde e lewru korka ka yimbe ko hasindine mudum ko cugguji mudum ana wawi beydale chagal o do chumuna fa keben famtare anni ko kanko seku kanti kanko won jokko dido ba fedde ne be noddirta yere dom le mar le lumo medine haltan lala jaratoure do festan ousmane yalla buni
mo mun ngam
bitikaji chumal e le maji anahen ngureji burdi fu horjude burdi nyamede le lewru ramadan anahen maro sukara gauri tamoro fayotade kenkileba le debalde natugol ramadan julabe hewbe ngatikaaki mu en fu totta lewru ndu fu le bitikaji neno sini on fu don sumi sikka fu wala hen dum wadan kutteji do lumo ngo tidanan himbe hebude ko kasindini no jideri le o wattu min gala bawde lomtininde kaake chumude de
sini araba
sakrab do mi kaddata e kabaruji amen de kikide hande on jota musanne hedaade di fanje fe nokudo e seeda adama amadou haydara waram non honti humpintindo dido kabaruji fe e 25 kon ne kirejam